I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te hākinakina. Sports. Tākaro futu pōro ai koe. Karekau, I tākaro ahau nōku e tamariki ana. Engari, kaore au I tino pai atu. I tākaro koe.
Ai. I tākaro futu pōro au I te kura tuatahi. Engari, I huri au ki te tākaro poifana, me te makapoi rōwai nōku I te kura tuarua.
Kā pai koe. Kia mōhio koe, he rapa au ki te tākaro poifana.
Kāti, hea hato tino hākinakina.
He pai au ki te poipātu. Kā mutu, I tino eke au nōku e taiohi ana. I uruhoki au ki ngā whakataitai ārohe.
Ui are. Ka tākaro tonu koe?
I ona wā, engari, koe koraua haere. E ngā mātā wakamaha, nau mai hoki mai ki te ipāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Āpero Woodfine tēnei, nau mai hoki mai.
Kā tahi anō koutou kā whakarongo ki te kōrerorero I tēnei rā mo te hākinakina.
Te hākinakina, ko te sports, ne?
Ai, ai.
Kā pai e hoa, let's break it down.
Kāpai, kia pēnei tā tāua wete I te kōrerorero, ne? How about we do it this way, you? Māu aku kōrero e whakapākehā, māku au kōrero e whakapākehā.
Karau e tēnā whakaoro e ho?
Māu e tīmata.
Tākaro futu pōro ai koe.
Do you play rugby?
Rugby, futu pōro.
Futu pōro, futu pōro. Sometimes you'll hear futu pāoro.
Mm.
Futu pōro, futu pāoro. Do you play rugby? And we've spoken about this in past eps where we're using ai with the tūmahi to show like habituation, regularity.
Mm, like a habitual action.
Kia ora, kia ora, that's what I was getting at. So do you play rugby?
Mm. He aha tāu e hoa?
Anei tāku. Karekau?
No, not at all.
Big karekau.
Big karekau, nope.
I tākaro ahau nōku e tamariki ana.
Mm-hmm. I played when I was a child.
Engari, kaore au I tino pai atu.
But I didn't like it very much.
He pono e nei kōrero e hoa mā. This is all true, by the way. I tākaro koe.
Did you play?
Āna, kāpai, and just a reminder e hoa mā, koutou e whakarongo mai ana, this is a good opportunity for you to do exactly what we're doing. As we go through the kōrerorero, think to yourself, what is the translation? How would I interpret this? How tō kōrero e hoa?
Ai. I tākaro futu pōro au I te kura tuatahi.
Yes, I played rugby at primary school, kura tuatahi.
Mm. Engari, I huri au ki te tākaro poifana, me te makapoi rōwai nōku I te kura tuarua.
Mm.
Some kupu hou in here, right?
Ai, ai, tika. How te poifana?
Ko te poifana, ko te soccer. Yeah?
Kia ora, kia ora. That makes sense now when I look at the kupu, like poi. Poi is used for ball. Poro or poi.
Mm.
And then whana means to kick.
Poifana.
How te makapoi rōwai?
Ko te makapoi rōwai, ko te water polo.
Kia ora, ai. Kia ora. Makapoi, how te maka?
Ko te...
He kupu anō mo te whiu.
Ko te, ah, ok. Kaore au e tino mohio.
No reira, ko te maka, whiu rānei, ko te throw.
Mm. Okay.
Makapoi.
So, throw, ball.
Rō. Wai, rō he kupu poto te rō mo te roto.
Okay, so in water, in wai. Ka pai.
Makapoi rō wai, water polo.
A tāhua te rere o tera ingoa, ne?
He mārama hoki, ne?
Mm.
Ka pai, ka hoki au ki te whakapākehā I tō kōrero, I taku mōhio ināne ki ngā kupu hou. So I then switched or like turned to play soccer and water polo nōku I te kura tuarua when I was at high school.
Mm-hmm. That's a nice way to say when I was at high school.
And we'll have a look at this use of nōku in the next section.
Karawe.
Ko taku kōrero. Ka pai koe.
How would I translate this? Or is it like Nice. Good one. Yeah.
Good on you.
Good on you. Okay, cool.
Nice. Nice one. Kia mōhio koe, he rapa au ki te tākaro poiwhana.
Just so you know, I'm uncoordinated with soccer. I'm clumsy.
I'm useless at
useless.
Soccer.
Useless. Rapa, is that correct for rapa?
Ai, kei te tika tāu. Rapa, he tūmahi, te kupu nei, he tūāhua rā nei. It's the opposite of rehe. Like, rehe is to be skillful, to be adept, to be good at something. Whereas rapa is the opposite. It's like you're awkward, you're unskillful, you're inexpert, inept, you're useless.
Mm-hmm.
So he rapa au ki te tākaro poiwhana, I'm useless at playing soccer.
Mm, kei te marama.
Ka pai. Ko tā au?
Kāti. He aha tō tino hā kinakina?
Oh, okay. What's your favourite sport?
Mm.
Well, like, all right. What's your favourite sport? Change, you know, moving on. Kāti. Mm-hmm. He a tō tino hā kinakina. Ko tāku, he pai ki au te poi pātu.
He aha te poi pātu?
Ko te poi pātu. He aha ofakaro, he aha te poi.
Ko te poi, ko te ball.
Ai, he aha te pātu.
Mm.
Kei roto i te whare nei, e whā ngā pātu.
Ah, wall.
Ai.
Ai, te wall ball.
Wall ball.
ko te squash.
Ko te squash, tēnā, ai. Nā te mea, kei roto koe i tētahi tapa whā ne.
Mm.
E whā ngā pātu.
Ai.
Ka patu koe te poi, ka pā te poi ki te pātu.
Mm. The ball hits the wall.
Ai, kia ora. He pai kiau te poi pātu.
Karo, it's a fun sport. It's been a long time since I played. So I te reo Pākehā, I like squash.
Ka mutu I tino eke au, nōku e taiohi ana.
Ka mutu.
E tāpiri ana au I etahi kōrero hou.
Mm.
Ka mutu, waihoki.
Mm. And so, maybe... I te reo Pākehā. And also,
aye.
I played a lot when I was young.
Aye. I tino eke au. Like I really made it.
Mm, okay.
Like I really excelled.
Ah, eke, of course.
Eke, mm. Like to move up. Yeah, I excelled at I tino eke au, nōku e taiohi ana.
Mm. We've got that structure again. Nōku e
taiohi ana. Mm. This is a time of my life, you know, talking about age. What age was I? When I was?
Taiohi.
Aye.
Which is young, right? Youth.
Yeah, but it's not tamariki.
Mm, they're older than that, like teenage years.
Teenage years, yeah. Nōku e taiohi ana.
Is it similar to the kupu rangatahi?
Koia, e rua e rua.
Ah.
Rangatahi, taiohi.
Kia ora.
I uru hoki au ki ngā whakataitai ārohe.
Mm, so you entered the like, regional contest?
Regional competitions.
Competitions.
Aye. Cool.
Whakataitai.
Whakataitai, competition. Mm. Whakataitai ārohe.
Mm.
Whakataitai ā motu.
Mm, like national competitions.
Āna.
Kia ora. Kā rau e hoa. Ko tāku, wīare.
Wow. Wow.
I really like this one. Wīare.
Wīare. Wī. You know, kupu poto for wīare. Wī.
Mm-hmm.
Wow.
Ka tākaro tonu koe.
Do you still play?
Mm.
Ka tākaro tonu koe. Do you still play? Ko tāku kōrero whakamutunga. I ona wā.
Sometimes,
engari kua koroua haere.
But I'm getting old.
Aye.
Well, but I've gotten old.
Yeah, I've gotten old.
Mm. I'm just looking at the kua.
Kua koroua haere. Mm. Like, but, you know, I'd still love to play. I'd still get back on the court at any time and give it a good go.
Yeah.
I love it. He pai ki au te poi pātu. Mm. I just haven't played for a long time.
Pull out the Zimmer frame on the court.
Kātu, koe rā ngā kōrero. Kia hoki anō ki te whakarongo. I runga anō I tō mōhio ki ngā kupu hou me ngā rerenga kōrero I nāianei.
Tākaro futu pōro ai koe.
Karekau, I tākaro ahau nōku e tamariki ana, engari, kaore au I tino pai atu. I tākaro koe.
Ai, pōro au I te kura tuatahi. Engari, I huri au ki te tākaro poiwhana, me te makapoi rōwai nōku I te kura tuarua.
Mm, kā pai koe. Kia mōhio koe, he rapa au ki te tākaro poiwhana.
Kāti, hea hato tino hā kinakina.
He pai au ki te poi pātu. Kā mutu, I tino eke au nōku e taiohi ana. I uru hoki au ki ngā whakataitai ārohe.
Wīare, ka tākaro tonu koe.
I ona wā, engari, kua koraua haere. Koi nei te wāhanga whakamutunga o tēnei pune I pāho, ināianei kia hoki anō ki te kōrero rero, me te whakaū I etahi o ngā kupu, me etahi o ngā rerenga hou.
Kā rau e hoa.
Let's take a look at the use of nōku. The first example says, I tākaroa hau, nōku e tamariki ana. Hea tō whakapākehatanga?
I played when I was a child.
Ka pai. So we can use nōku e ana, and here we've got when I was young. Nōku e tamariki ana, when I was a child. So let's follow this example and say when I was, you know, a teenager or an adolescent.
Mm-hmm.
I played when I was a teenager.
Would that be, I tākaroa hau nōku e taiohi ana?
Aye, and another way to say it, I tākaroa hau nōku e rangatahi ana.
Mm-mm. So the tikanga here is that it's essentially the same as I ahau e tamariki ana?
Aye.
Another way to say that.
Yeah. Koia, e rua e rua. So saying it that way, I tākaroa hau I ahau e tamariki ana.
Mm.
I tākaroa hau I ahau e taiohi ana.
Mm.
And then if it's associated to someone else, if we're talking about someone else, we're going to follow the same example. Let's try a few. I'll say a phrase using the ia structure, and you say it using the no structure. I mōhio au ki a hine, I aia e tamariki ana. I knew hine when she was younger.
I mōhio au ki a hine, nōku e tamariki ana.
Now it's about her when she was younger.
Nana e nona e tamariki ana.
Kia ora.
Oh, we got there. Let's do that one more time.
Ka pai.
I mōhio au
kia hine
I
ko tāku I aia e tamariki ana.
Engari, nona e tamariki ana.
Ai. I au e tamariki ana when I was younger.
Nōku e tamariki ana.
Aye.
Also, when I was a child.
When hine was younger, we'll say when she was younger, I aia e tamariki ana.
Or nona e tamariki ana.
Aye. When you were younger, I a koe e tamariki ana.
Nou e tamariki ana?
Kia ora. Mm. Kia ora. Koia.
What about nō rātou e tamariki ana? Does that work too?
I a rātou e tamariki ana.
Mm.
Aye.
Kapai.
I a tātou e tamariki ana when we were younger.
Nō tātou e tamariki ana?
Ai, me te whakahua I tētahi ingoa. I a Timoti e tamariki ana?
Nō Timoti e tamariki ana?
Ka pai, koia. Nā kā rere te kōrero, ne? I a Timoti e tamariki ana? Nō Timoti e tamariki ana? I kōrero Māori te kāinga katoa.
Kia ora.
Now let's take a look at the other example of how we use nōku in the kōrero rero, where it appears, nōku I te kura tuarua. Hea te whakapākehatanga.
So when I was at secondary school, at high school.
Ka pai. So that first example is like when, at a time. And this was now like at a place.
Right, okay.
Mm.
So I could say, nōku I Tairana.
When I was in Thailand.
Would that work?
Aye. And he ori te ki te kōrero ra, I au I Tairana.
Okay.
I a koe I Tairana.
Nou I Tairana.
Ai. I a rātou I Tairana.
Nō rātou I Tairana.
I a hine I Tairana.
Nō hine I Tairana.
Kampai. Nō reira, hea te kōrero. I aha koe. Nou I Tairana.
I kai au I tētahi mea rekarau atu.
He reka ngā kai, ne?
Ai.
Nōku I hapāna.
Mm.
I kai au I etehi kai tino. Tino reka.
Kā roi.
Ai. I haere koe ki te whea kura. Nou e tamariki ana.
I haere au ki te kura kaupapa o ngā maunga rongo, nōku e tamariki ana.
Kia ora, kia ora e hoa. Kua mau?
Kua mau. I mua I te mutunga o tēnei puni I pāho, ka pātai atu au ki a koe hemi, What are the kupu Māori for these sports?
Karawhiu mai.
Soccer.
Poifana.
Water polo.
Ooh, kei te maumahara koutou e te iwi. Do you remember? Throw ball in water. Makapoi rōwai.
Makapoi rōwai. That is such a beautiful kupu. I love it. Ka pai te me whakamutunga. Squash.
Poipātu.
Poipātu.
My turn. I know I'm going off script now. Rugby.
Futupōro.
Netball.
Netepōro.
Ai, kei te tika tai. Netepōro. Netepōro ki te nuinga. E hoa mā. If you are stuck for these sorts of kupu, I advise going to paikupu.co.nz. We used it today to find out the kupu for water polo, but there you're going to find all the kupu you need. And some of our kupu were transliterated, like netball, netipōro, but now we hear a lot of people using poitarawhiti on commentary, on TV. In kura now, poitarawhiti is becoming used more than netipōro. And you can see the origin of the kupu when we look at poifana, maka poirowai, poitarawhiti, ko te poi, ko te
ball.
Ko te tarawhiti, ko te hoop, ko te ring.
Ka pai atahu e tērā. I personally don't have anything against transliterations, but it's nice to have some sort of native-sounding kupu for these words.
And new kupu as well being created so that, you know, our tamariki in kura who are playing maka poirowai have the kupu, you know, to still express themselves in that space, that domain. I roto katoa I te reo Māori.
Miharo.
Ka nui tērā mō tēnei wā, ka hoki mai anō māua ko āpera ā tērā wiki me tehi kōrero hou.
Hei kona.
Hei kona ara.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.